Wanatuwa gizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatubea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Kibana ba
Batman
Chupamukana Charles.
Nasema rumba, rumba ya kulini na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishi da riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni.
How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni.
Wanafiki tunaishi nao, wanachuki tada labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao. Chamushangaza wanarisi tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi, tunalipwa na sabuni.
Sema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Bwana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni.
Exclusive from SureLoaded.com.